Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. When Nina yasobola byonna,
yasobola byonna.
Omusajja yanwaniriddenga, when Nina yasobola byonna,
yasobola byonna.
Omusajja yanwaniriddenga. When Nina yasobola byonna, omusajja yanwaniriddenga. When Nina yasobola byonna, omusajja yanwaniriddenga nze.
Nigeria, mono mwe machakarira.
Chagala kugambe munange, egwa singa. Onkoze bulonji, oli mulonji.
You were so beautiful, so beautiful.
Love of the world, love of the world.